else doing XY forever. Zach Dizzy. Butterfly. Silianka, my questions in a lema. Now I'm in a siwanga when I'm going to money claim. Ni levo, ni lipa easy, siniwa plema. Ni nawa pela mitima, wakanji wakupema. Tu ni magaizi, wamene wanikonka. Lavo, ni miwazi, wakuchisi ni noka. Ni mulilo, ni kajumpira pa track, ikachoka. Zek dizizi flow, ikusia na kwa shoka. Leka ni nyimbo, zisie nzambe choka. Wenangu wazagani, zafanika jambo flopa. Zo, tipanga chongo, nga machine ya kuchopa. Sindine tap chocho sa nyimbo zezi maflopa. Nifaka nzelu na mpambu pa nyimbo ene ni jopa. Wafana wamisa ngape noti ya dropa. Inechuele ketolo ni foto ye na dropa. Ati Zek Dizzy butterfly mwana wawa mumba mumajuku. Box inechili rani true no ma jokes. Ine ni bomu weven tu ma fireworks. Story zivi katini mawa fireworks. Let's go. Wakwatu ndiye waziwa namba yeni lipo. Fako sivinga seven zolo umvele kalicho. Hine ni mulungu wena mani bushingira. That's why ni vamushe viva mani wishingira. Drop manje ni kambe kopa Elstone. Thank you for the support. Now look I've grown. Olo stiwo nana ni kupa sani money. Mwalenge sana yambo chuka muma newspaper. Fora para pakuline manje ni water paper. Sini vuta kupaya instrument wakaleta. Sembe music ni bola sembe ni vilonga. Sini kufa chife chife ine nili vilonga. Manani na support yewa mapasaba tonga. LSK Kopala na Elstone City. Nakala ya wantu monga wene John Chitty. Butterfly tifuna ine choka liti hiti. Unankala zele buchiringa na Bobby East. Kusho uli na shefi usiku na slap. Ulipale vuhina manje ni ikulu gap. Nima kumvelela nishe ni kumwa vima kapu muma juku. Box iwe chili rani true no ma jokes. Iwe ndiwe bomu weven to ma fireworks. Stories zivi kati uma wa fireworks. Let's go. Sini flow ama ningi manja kani kamba sela. Nangamba piche chima kiasa kira watera. Izi ndiye milandu monga mwana ozambela. Love you all na kamba tini kamba sela. Fire tati. Success.
Exclusive from AfroFi.com.
Success.